qurquray heshiiski ballanti jaban tahay barashadu maqusba maqusba barashadu maqusba maqurquray heshiiski ballanti jaban tahay barashadu maqusba maqusba barashadu maqusba kalmadihi bokay iyo perkayga luli jiray iyaguna ma beemba 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 iyaguna ma beemba bokaygiyo perkayga luli jiray iyaguna ma beemba 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 iyaguna ma beemba
ilmada dafiqaa
Anna wan boxenia.